about is a superman madam wowo
kanda mbili sina natumia basikeli na gopa wenye otoka yani matunzo hakuna kukuka pona kideli hata nguo za mitumba asema nani onani kubeba moyo wangu kama si wewe jamani nani onani wakuficha shida zangu mama nilewe kinyona napita pita jua mwingine hakuna usije ukanidatisha kama yale ya Jojina kinyona napita pita jua mwingine hakuna usije ukanidatisha kama yale ya Jojina Jojina mama
Wash wewe great mekoma na Joji bro hai salimi anamtobi anamtobi
ipoke ndo zawadi yangu isoke ndo hicho amenipa Mungu
hata msumali una inchi lakini haina rahisi
ipoke ndo zawadi yangu isoke kidogo amenipa Mungu
swa swa du kinawashwa mbele na nyuma
swa swa du
Barcelona kimendea
swa swa du
nyuma kizibo akili
swa swa du
Wagaya, wagaya,
iswa swadu
Kinawashwa mbele na nyuma
iswa swadu
Barcelona kimendea
iswa swadu
Nyuma kizibo wakini
iswa swadu
Wagaya, wagaya
Chakwa ngumie
iswa swadu
Na macha kitumie
iswa swadu
Chakwa ngumie
iswa swadu
Wacha wakikandie Machadi kobe kwa jilani
Amen
Nami pia na chati Tachi kitu gani
Atukupile cha moto tunakiona
Nikikufuma na chuta nijua Kama ulijui jiji utalijua Nikikufuma na chuta nijua Kama ulijui jiji utalijua
Sipoke
Boy.